Hey. I'm about to leave, but tell me no. Baby, baby, punguza usongo. You better come pick me up, cause I don't really need your longo longo. I came down all the way for you, and especially when you're yako too. Till now you will keep sending me miss from you. Give it to me, give me good game. Me will take your money, nipe zagi zagi zagi. Just so none of you looking at kameza. But so kind of tamu wako, me no shali maliza. Give it to me, baby, give me that good, good, yeah. But tell me that you'll not be prepared. If you get from Kote, it's not okay. Hey, you've been waiting all day. I'm almost there, only one call away. My love is only for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody, not to be too weak.
Mzuka, napaka pleshe na panda na shuka. Hiya ukiniambio menimisi na sisimka na pata kichupa. Kama unaitaka na ikata na kupa. Hata ikitokio mekumba mbikia kesi we nitaje mimi. Ukitongozwa pia nitaje mimi. Takama wapendi sisi ndo tushapindana sasa kwani nini. Jina la mwisho pia nitaje mimi. Na kasula kako kama katoto ndo kanafanya na peleka moto. Ndo kanafanya nipitie msoto wakikutaka nitawasha moto. Peku peku kampoto hata na wa moto. Tuvizie danger days mana ninataka tupate watoto.
My love is only for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody. Na to vitu vitu. Usimpunje ongeza utamu. Usimpe nobody, nobody like for you. Baby, let me give you some. Don't wanna give it to nobody. Na to vitu vitu. Usimpunje ongeza utamu.
Simon. Wow.